Boetapele ba Democratic Alliance Masepaleng wa Nketwana bo phatlaladitse Tshwayetso ya Bophelo bo Botle ba Setjhaba sa sebaka sa Mandela Park Mamafubeng Pietersburg. Ka dilemo tse leshome, baahi ba nnile ba hlokofatswa ke ho se be le metsi a hlwekileng kapa ditshebeletso tse nepahetseng tsa bohlweki. DA e kopa hore masepala o nke bohato hanghang ho tsosolosa ditshebeletso le ho netefatsa seriti le polokeho ya baahi bohle.